Martha Mokisa. Zijukira mutandikwa tebyali byangu kukwasaganya buli lwolabika omutima ogusojjukanya mama wanga kukuma bitya gwe tayagala bakukwasaganya buli lwenkumwenyeze kumera nga bakulira oluusi lwafulumewa muba kasikali neŋamba bitandike ntya nze atalina sukali nyabo watunsiba waka nenywa bwebikyayi noluusi sibirira kyayo okutali majani Fuse mukwano kwange gwe ninomu abesi mbibolese banji ebigambo nabyebinti ogumye ogumye obere nange oluusi lwafulume wakuba kasikali neŋamba bitandike ntya nze atalina sukali nyabo watunsiba wakeyo njwawo ebikyayi noluusi chayo kutali majani
Records.